nashuka raka na jam juna ngoja maskani sana kwa hamu na gam kawesi beshte damu misi wezi kuita fam kuna maina kwa sherehe mshowa naitwa na mam jumasani ya happy chunga masani ya dhambi ya see what I can do na wababa wa vitambi kamkopo kalijipa basi leo si changi changi jumiksa ni ya remi na pombe za kario bangi hangopa kesho takuwa kaya watu wawili mara moja itabidi ni memeza mara mbili lakini haidhuru bora vako tuziseti picha tunachoma sana tu kwa sababu ya happy recipe ya
Nenenga kila mundu kile anada kubai Itema ikio vivi atanama ya ofrai Kaketa waka chazi Kune ya musembi muya au kena twele tunaidi mama brother Mkamba na mapose Sako lili change na pepe kana mapose Niki come around sunajua how it goes Mr. Bragg labdo nikuta kwa meno niki flows oh. Dakika mbili tumebonga 1 hour Tume make El Nino na ma champagne showers Tiba ya kuchapa sini pesa ndiyo dawa Siri ya kuka fly sini pesa ndiyo mababa oh.
Recipe a happy Maganji was gaji vinywaji ndo recipe a happy Recipe a happy Maganji was gaji vinywaji ndo recipe a happy
I like that I like that
happy
I like that
Maganji was gaji vinywaji
Nikona hanja, true story why lie Nairobi mjua free wifi Mkristo na meza divai Mini happy G-Lida Tukona who's who, yani nani nani Tunasele ma design, ikingi ya ma design Utanipata na boys wangu Unaishi kikuyu, leo na lala Roy Samu Marashi tulishare, ulimi major razor Meza yangu ma three, I say beba beba Friday tukona nameless na nuns Remy, nyake na supu ya bones
Ganji was God giving you a tender recipe.